Parliament enche ya lele kungubagidde abadde omubaka omukyala wa Kalangala Helen Nakimuli yafudde akawungeezi ka Sande. Mutula la Parliament leero Speaker Anita Among ayogedde ku Nakimuli ng'omubaka abadde ateeseza abantu b'e Kalangala n'eggwanga obuteebalira n'asaasira abantu b'e Kalangala ab'oluganda ssaako ekibiina kye NUP mw'ava. Among ategeeza nti omubiri gwa Nakimuli olunaku olw'enkya gwakutwalibwa mu Parliament mu lutuula olw'enjawulo okusima emirimu gy'akoledde eggwanga. Nakimuli wakuziikibwa mu Bulemeezi mu disitulikiti y'e Luweero olunaku olw'okuna.